studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
jamu wale modon sakiraabe hedi be eden goni handen alkamisar sappo e nay lewru mars hitande 2019 yamde jenay soki lere les cercle nyafunke usman nyal buddo kabaru gido no jirete bogi jannetu sakiraabe on kumpetete wi de hande wonno nyalo mon nay bo juddi lekol ana uddi damude kaltidal fu wala wattu o hakkunde gouvernement o kanya syndicat sinini be sappo e joy lewru octobre kay enno li o wattu goto janginobe e kuliti wi de fa joni joba kan joddi mo ben ko lewru fevrier jabbe no do liki pantiti le mayo kulikoro humini be kabaru awgal kuliti wide bangi onuku mayo balewo ngo liki ana fanti ku ngodi wattu gonde joni o taguji jamaare de sabi bindu dum e wi horebe direction de la paix region o golleji oppugol darake le sudu docteur hopital gabriel touré il nay lewru marsundu yonki fu opaka le inde docteurore comité syndical gollirde de joini talkuru hollitinde anya mudum wadde murtere golle noga e jiddi yade noga e jitti lewru marsundu yodi woni be kabaru jidi beta go bismillah modo hedad fisjo tamani handen woni nyaloma naybo murtere golle sendeka janginobe senyine be sappo e joy lewru octobre hitande 2016 ima dara mabbe ana wondi e wadde leydi meden di fu e mangal mudum mobbe anni jukkininde fa lewru ndu timma den sini dewral wada hakkunde mabbe e gouvernement o jodda halaji hakkunde mabbe fa joni wala fu ko lati le o wattu goto muslim e kolite wiide nena joba ka joddi mu be lewru fevrier jabbenndu umar waygalo
no dum wordi no ana nawi sanne no sarabe sukabe kolitiri wiide dido tidalla jibbe bi hebene jogala ko yaawi pelle rewbe le debi nuddata kafo fa jottida pelle saraabe sukaabe kanye ayem e pelle jeebe ekol ngaydi ngala e jeel lamudi be kollitiwid nyaloma handen o do tidalla jabbe kibe de do pelle ngadi noddango feude musse ngabe kanye lamo birfito kalta tobbe sappo gonde tonde tobbe tati deben donki famrudi do mudum fa handen ko nayri bangal yobude cioggu cuudi musse ngabe janginobe nobe kani yottirade e cuudi sar wusiji di kanye nobe kani windirede e cuudi fonction publique be do ngabbe de do murtere be bi e pamrino e laamu ana wara e duubi didi nyaloma hande no ka laamu hollay anniya mudu lobbo wakkande laamu jaabi be de yidum pene baleje crime nyaloma hande o gouvernement o wala bawde
o nyaloma nay bo murtere golle janginobe ana hawra e dimmode balde tati murtere jande de ayme wadi walde sukabe lekol malinde ana wondi e landinaaji neno ana wondi e landinaade imadaraaji di haani jukkininde de holliti wiide de faaboto janginobe habo mu bengo horebe sukabe kolbe kuliti wiide ngadan e bodde mubben fu fa dabere hebe o tidal e wi mabbe no watte fu wade fa jande wada hitande hikande kede ko Moussa Niangali secrétaire général ayami wi jine bukonati do facitangu Umar Waygalo
wattu joni wala fu ko bomi halante on min ƴewtoto ɓati ɗi min kani nangude janngo neɗɗo wawa wiide hitande mursama sabi le leydi mali ndi wakkati fo no ɗiɗo murtereji ana ngaɗa ko fedde ayam nde dartata tan yalla jande ana jotto le leydi ndi so ɓami fa geɗɗe fu pamri ɗum fu ina wawi jottade sabi de cekkiti leydi ndi dow jande ɗum yowi min gaɗi noddango fewde e laamu o e jannginoɓe kañe saraɓe sukaɓeɓe ɓe fu ɓe tinnoɓe dokkidira juuɗe yewte yalla hono ɗiɗo tiɗalaji kani heɓinirede jogala yalla jande ana ñiɓale cuuɗi
école
murtere golle ko latto rafi jande l'école yo yande hakke sukaɓe hoorejo fedde rewɓe janginoɓe université ngaji noddiritende région des femmes universitaires enseignantes du Mali haali ka haala holliti ɗum ley joɗo haala ngaɗɗo keñen ley janguirdu dow dowre noddiritende fseg ɓe rewɓe ana darta ɓe tiɗala jande nde waɗi saabe muɓɓen daro e darde muɓɓen fa o heɓene jogla anna tarawari wonno hoorejo nde fedde keɗɗe ko wi Mariam Kamba Keita dow faccitago mumin sendebo
yo hakke golloɓe noon nden ɓe fuu ɓe hayfete saabe de yo soɓen dumki ɓen kaani nawtorade ɗum homo woni hoore mum jaati ana tiiɗi wiide laamu o wala e gonga hokkude gonga janginoɓe ɓe fama wiide yo samde dow hakkeji sukaɓe so ɗum jokkike sukaɓe keɓata toro mum ndenno miɗo mila wiide janginoɓe e laamu o fuu haani hayfede kañi saraɓe ɗum batte no kabaru ndu ɓoyiɗi iɗum holita wiide ɓe fuu soɓen kaani hayfede
fils ses responsabilités
sakiraɓe fa ɓeydoɗo ɗon faa moɗo mbawi ƴewde ɗi kabaruji fodde helloji amen facebook et twitter fa dokkonde ko woni hakkillaji moɗo ɗo mbawi noddu dow ɗi numéroji ɗiɗi capanɗe jeɗɗe joyi capanɗe jeɗɗi enayyi sappo e goho sappo e goho capanɗe jeɗɗe joyi capanɗe jeɗɗi enayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi hebude lingu anati di kulli koro tawene di ngindi di maye bale ngo yabberto le mudum liji an kebeteno sanne le mudum e wi kanan ko be sar wi siji awgal liji celi hebede le mayo ngo ko wadi dun sabe jogalaji bondi yimbe dum wonno ko horebe direction de la PC region kulli koro o kollitiwide anni ko kejaada amen gondo kulli koro nyaanya kon hebine yudi ton do faccitango umar way gal e mumin sende bo
o mono dire kasira karabenta burdo anditirede zumana o awo kulli koro o kollitiwide wattu jono liddi panditi san e mayo ngo o wi ko lati sababu mudun diam fanditi
jinni jagade bi nofe
liddi kewa batte diam hewa min takiti wide den diam hewi fu liddi tewdo dum hebe wattu joni kabaru mu wana hono no dum wordino diam hewa kam butto bata sanne deno liddi dum hebatake mi jambani wide dum timmi
tiati
ko liddi panditi ko irum wembi sanne sottobe liddi wombe tombe be binyalom hando be jogiti Allahji mawdi
hikka so mane hebama nukule fu so wana do en feeba mako idum hebeno kakuli koro do dum hebaka mi dum mila wida yu kambar goldeji ngadete di le mayongo dum sabi liddi kewa do
kanko mamudu dembele kanko lami kabaru awgal to kuli koro to o wi jamarde jatlati sababu mudun
arande dabare ana wonno to di liddi ana kebeno nukku goto ka joni dum wala ton idin jaha idin garta ledde e hako do liddi sudoto liddi mayoji ngala ton kasen yukambar bibe adama en non ndeno di mbawa buccude
o wi faadi do tidalaji keba kabe sina yimbe be naytiro ko nayri bangal margol liddi o wi dum latino ki sababu hitan 2018 du so liddi kewdi keba ton
illa nay lewul masundu upugol no seli wadede lesudu doktor hopital Gabriel Touré e wi horebe comité syndical jogala bondo horebe sudu doktor ndu sabbi bin uddugol on nokku be ndokki talkuru aniyo murtere golle ndebe ani wadde noga e jeddi e noga e jetti lewru marsundu mumin sende
golle wadatake le bloc ngaji do operation ngaji watte so di urgence ngaji iwi hen idum hollita jogalal sudu dogotoro rundu woda yo dum holliti wiide Jimmy Kanté halano wo syndicat sudu dogotoro Gabriel Touré o holliti metti makko do kabaru mun kani anya bondo horebe sudu dogotoro rundu
uddugol o nokku sabi o hayba ha gasa dum an holla wiide han be daranade nokku o daraki dande mubbe dum sabi de dum latore ni kaki golude woni kayba ka fa gasa gollobe ndokaka kaake kani nawtarade fandara no sawrude nyawbe onnoku an hanno tawe kaake golle makko mbawde daranade fa himbe chawre no watte fu an hani wadede fa nokko o hokke kaake gollirde
d'autres équipements
fedde syndicat e ana wajimbina himmeji mabbe kuntane hore hono mo intin gollo nokkule do operation gaji watte e fide dabareji yalla gollobe anan dokke kake isafaje ko ben kasingini damal do nyawbe ngoni kanyi do be sawrete so din kuntanaka hore be ben jelli wonde murtere golle
en priavi de greve
kulitinde anni murtere golle dun haani ardade sini o don kan daranade cellal jamare de don kan tawrede kake gollirde fa darano do himbe kaltidal haani wadede yalla pomral ana wada fa ande tidallaaji godudde tinde wada murtere wana dum woni wadde murtere yo holtinde aniya mudum yalla tidalla mo jogi o ana darane ko ay wadde fa jodda hala wadde dare hon hani wadde de fu fa tidalla o hebene jokal
min dari hemde hakkilaji hore be sudu dogo toro rundu do majjun ka be jabay notade nodango men farde dabare hebe hen nyawbe anankani munchade
studio tamani yo fa ballamu leede swet Denmark, Suisse et fête de l'aide Europe.
Sakirabe nyandaron kabaru ngondi le region ngaji benen puran lamu sigaso empu enen do to yoro su to ngendi bena do gonde handen do foraz wala limudum nen pompe du fube collectivité wala himbe di ngendi di jama mudum ko buri temere jaddon kuliti metti mu be oti dalla puli di gondi le ngendi di no hitande fu le o wattu sini ci do nati be collectivité de njora wattu joni o kanare be ummo illa katere bete fa ke ben diam sedo ko nawtoro raf diam ceni dam ko wodi le gelle ke le di meden di nen do gotor en collectivité ana sabbin bina nyawuji kewdi kulkora yewgol gite mere mere fuddi alal bare kenyan nena edum waadina edo hani wadade le ko yata sarwiji nyogay den non faanda mudum fa gollobe sarwiji ji lamu le lam ko sarwiji le lam onoko jibe jile mubbenti den nena kebe chawre kabini oftalmologique ay batuma kuta neno darani dum do gollidal conseil regional jeunesse kulkora yewgongul anen yewgongul ana wondi e wadade yontere golleji may gol gollerde fedde remobe ha boto kajoloto anan gondi yarude no be jidire nen horebe union nen horebe union communal cercle o taki teke dun kenya le ko jey darude nokko o ummini dum en yade bidiyoji sappo e tati sefa nokko o nyiberte biroji kiwde tawte le sududu kany en nokkuje batirde délégué général gollobe office niger badi talatar yabinende e remobe machine kanye e kolongo fanda botu o fa o fama nen nono yobugol to gondiyam remobe hokkete be ndiyam wor le hitande 2018-2019 on darti e remobe mon fu yobo ko hani yobude do e chapantati e go lewru mars ndu nan hande joddindi hani timmod sakirab do kaddi kabaruji ka kedde hedade yewtere ana wodi wassalam Thank you.